na kujua na miaka nane nimeanza kutumia takabla 18 eh? Washa yo dogo tuchome tembeza wana wapone wanasema uongo wa hongo ni tugombani wanafeli mini nataka tuwane hani 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 never kunyonga na kuchambua mkononi never kugonga hilo hujazo jazono mtoto nyonga never kuweka mdomoni noma homie drive ni furai mix ya watoto mungai kwa nini nisiwe hai kwa nini nisiwe hai wakati nina vitu kitu refu wakai puff Vitensa, vitensa, mpenzi wangu wa pili baada ya pesa moja mbili ya tushtuke tumekesha msisibaye uone kinisha zima washa zima washa kama kimezima washa mwana usisibaye kama kimezima washa puff, puff, nipe puff puff, puff, nipe puff
Kevin.
That was so shitty, dude.